Ndi thandizo la ndalama lochokera ku unduna wa sachuma wa dziko la Germany kudzera ku GIZ, unduna wa maphunziro kudzera ku department yoona za maphunziro a mphunzitsi DTD. Tsopano ukupatsirani programu ya maphunziro ulalo wa 2-4 imene ikukonzedwa ndi a story workshop ku Blantyre.
Oli mukudziwa dziko zinthu zikusintha,
technology ya sintha zambiri kachitireka zinthu pa dziko.
Nane monga mphunzitsi ndifuna ndisulike ndisatsalire,
kupiritsa ntchito njira za magono zofalitsira utenga.
Programu ya maphunziro ulalo wathu. Muliko bwanji anzathu kuli konse kumene mukumvera wireless yanu. Ena mukutimvera pa wireless pakanali pano, ena mwa downloada pa website mukumvera pa phone yanu, ena mwa downloada pa phone yanu kudzera pa WhatsApp mukumvera so mu phone yanu, ena mwina mwa downloada pa website ndipo mukumvera pa laptop yanu. Pari ponse pamene muli paka dalipano. Ena your live streaming MBC, kuli konse kumene muliko. Ndikupatse limoni. Muliko bwanji anzathu. Ine dzina langa ndi Stanley Mpaya Astabo. Ndipo ndikulandira ndi kuprogramu inanso ya lero ya maphunziro ulalo wathu 4. Imene akuikonza ndi a story workshop. Koma amene akutipatsira ndi aunduna wa maphunziro kudzera ku department ija ya yoona za maphunziro a aphunzitsi, Directorate of Teacher Education and Development, DTED. Ya, thandizo likuchokera ku unduna wa zachuma wa dziko la Germany kudzera ku GIZ. Ya. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
Okay, neyo zimwenga funa kuzuwa kuti kodi imeje kuti maphuziro aende kwambiri tingagwire nchito yanji chimene chichi.
Udziona zimene zikuchitika.
Zimene zachitika zija, zimene zaopanga, you can read up monga mphuzisi in class zimene zimakhalira.
Yes.
Sinthai zina makhamu aphuzira, malemba notes.
Programu yathu yalero tikufuna timve zambiri. Mudamvapo inu za platform ina yotchedwa Edmodo. Edmodo. Tikukamba kunena kuti cholinga cha programu ino ya maphunziro ulalo wathu 4 nkulimbikitsa aphunzitsi kuti tizigwiritsa ntchito njira zamakono zofalitsira mauthenga pamene tikugwira ntchito yathu. Pali ma platform ena, pali njira zina zamakono zimene tingatogwiritsa ntchito popanga deliver lesson mclass. Pali zina zimene tingatogwiritsa ntchito pokonzekera phunziro lathu. Pali zina zimene tingatogwiritsa ntchito mwina podzipanga tokha develop, podzipanga tokha upgrade. Pali njira zambiri zimene zingathandizire kupanga ease magwiridwe athu antchito. Nchifukwa chake mau amene adayankhula bambo Sunge ndi Maleta amene ndi ICT officer ku unduna wa maphunziro sindi maiwala, ndipo ndikufuna kuti inunso mudziyenda nawo pachifuwa panu nthawi zonse.
Nyengo yomwe tili titakuitchula kuti tili mu digital world.
Yes. Mm.
Zomwe zotanthauza kuti ma services ambiri aboma ali digital in nature. Pepani chichewa cha digital
sendo.
Yes. Now mphunzisi olotingoti aliyense ogwira ntchito mboma amene wasalira kunkhani ya technology. Ndekuti sizimuvuta kupanga access ma services ambiri aboma. Tika kazikika pa mphunzisi pali zinthu zambiri zomwe angapindule.
Okay.
Koyambirira zimatheka kuti nkatikati mogwira ntchito ya wage. Ali ndi magapo.
Yes.
Kuti pali zina ndi zina zomwe sakuziziwa. Zomwe anzawo akuziziwa. Ndi technology jaimabwera kuathandizira kuti azitha kupeza information yosiyana siyana.
Yes.
Yomwe mwina sangaipeze. Pawokha. Osagwirisa ntchito technology. China ndichonena kuti nkatikati mogwira ntchito yawo pali pamakhala ma program tingoyerekeza timati capacity building.
Yes.
Mukaona ba program ngati amenewa amakhala odula mwina ku ministry kapena pa district kapena pa zone kuti apange organize. Komano program ngati yomwe yokugwiritsa ntchito technology ndekuti ministry ija ilingotekera ukafikira anthu ambiri nthawi imodzi zomwe aphunzire anthu akumpoto ndi zomwenso athe kupanga access anthu akunsanje.
Yes.
So zonse zikuti ziteke zikufunika munthu onena kuti ali ndi ukadaulo wina wake pankhani za technology akwanisa kugwiritsa ntchito ma devices zomwe amagwiritsidwa ntchito pa technology. Eh, so mwachidule ndikhoza kunena kuti kwambiri kapezede kwa information yoyatha ndi zilo kugwira ntchito yawo.
Yes.
Ndikofunikira kotero kuti ngati akukwanika kugwiritsa ntchito zida za makono zimenezi ndekuti akhala anthu osalira.
Aha. Nchifrege tiku makamba kuti tika makamba zokhudzana ndi kugwiritsa ntchito njira za makono. Inuyo aphunzitse muli ndi mwayi kuti programu iyi mwakumanizana nayo. Komano sizingatheke kuti unduna wa maphunziro uti kokosenso tonse, inu muli kujeni kulwezi ya primary kukalonga tabwerani. Inu muli kumise ufolo primary, tabwera na puzisi. Inu non samene muli komwe kwa ntata primary school, kumulanje, bwerani kuno. Inu non samene muli chazunda primary school, bwerani kuno. Inu non samene muli kwa kuti, bwerani, apuzisi nonse, bwerani. Tibwerani so kutitisi, tika puzile kakwisi nchito kanjira zama kono, sizinga teke. Kuma kudzera ma akufuna kwa bwino, ngati AGIZ, amenati sonkanitsa pano, ndi tandizo lochokera kuboma la dziko kunduna wazachuma wa boma la dziko la Germany. Kunena kuti aphunzitse aphunzire adziwe za njira za makono zimene angatogwiritsa ntchito pamene akugwira ntchito yawo. Ngakhala adachoka kale ku TTC, ngakhala adachoka kale ku college, koma azidziwe be izi. Ndiye muli ndi mwayi, ndiye chonde izizi nzathu tiye tizigwiritsa ntchito. Programu iyi aphunzitse amene sakuidziwa mwakodole. Tine ndi platform imene tikonetsera kuti maphunziro ulalo wathu 4 pa Facebook pamenepo. Tapita ni mukachite like and follow page imene. Tili ndi website yathu pamene mungatheka kupanga download program ya maphunziro ulalo wathu 4. Tili ndi ma platform osiyana siyana a WhatsApp pamene tikumagawana program ikauluka pa wireless chonchi tikumagawana so kuti tatiyeni mwina simuna mvetsetse aliyense akhala naye mu phone mwakemo adzimvera pa nthawi imene wapeza mpata. Makalabu athu tili nawo so masukulu osiyana siyana under HTTC amenenso akumakhala okambirana zimene amvera program ino. Inuyo ndinu mmodzi mwa anthu amene mukumvera programu ino. Mulone kuti zimene zikukambidwa pano muzigwiritse ntchito. Tine ndi feedback line imene mungathe kumagwiritsa ntchito. Mwina muli ndi funso simunamvetsetse. Kapenayo muli ndi ndemanga. Kapena mukufuna chabe mungopanga contribute kuti programu iyi kodi mukuimva bwanji malinga ndi funso imene funsa programu ya sabata imene yoyo. Ndimafuna kukupempheni kuti nambala yake ndi 0893 089 997 0893 089 997. Mungathe kutitumizira uthenga wanu pa WhatsApp nambala yake ndi imeneyo, kapena SMS imene nambala yake ndi imeneyo. Tikufuna tizilumikizana, tikufuna kuti ikamafika kumapeto programu ino chigawo chimene chichi, aphunzitsi tikhale titapindula ndi njira za makono zimene zilipo. Inpilizi mphunzitsi WhatsApp amuthera mfoni koma kuti apangeda kusowa. Madamu bwanji sibupezeka pala ini WhatsApp anga atu anatha. Kumesa muli ndi foni osapanga download ata sakudziwa kuti kunapange bwanji download. Sakudziwa zikumaoneka ngati zophweka chonchi koma ndi chinthu chofunikira kwambiri. Tingakhala akadaulo pasili zonse inde koma zofunikirazo tikhala akadaulo tizidziwe knowledge yokha tizikhala nayo. Mphunzitsi WhatsApp amuthera koma kulephera kuti ndikapanga bwanji download. Ndikafika popangira download ponde ndipo ndilowere kutiko kuti mpange download WhatsApp wina akudikira munthu akangaire. Zingono ngati zimenezo tikufuna kuti tiziyendera limodzi aphunzitsi. Ko master bo ne mwatithera mauto ayi. Wakukonda akudzidzula. Wakukonda akuyankhula. amene kuti yankhula ndi kuti amatikonda amene amene kuti amene apa sipa kukhala bwino apa tieni tikonzi apa tieni tikonzi apa sipa kukhala bwino amene wakukonda wina amangoenda mbali mu amene uchata mamona asamanyada amene mamona asamanyada amene koma ife nkukondana uku. Alright, tikukamba kunena kuti programu ya tiyo letu kufuna tikambirane za platform imene imachola kuti Edmodo. platform imenei apunzitsiso mungate kuigwiritsa nchito. Ah? Kuigwiritsa nchito kupunzitsira. Edimodo. Edimodo. E D M O D O. Edimodo platform. Aha. Fuson kumati. Apunzitsi. Mwina kamena alipo amene akuidziwa platform wi. Tidalowera ku TTC kuti tikangomva poti iwo ali kusukulu paka dali pano. Mwina akuidziwa kapena tidafuna kuti tikamve. Nanga ngati sakuidziwa ndipati pamene akufuna kuti adziwitsitse. Knowledge gap. Nanga ngati akuidziwa zimene akudziwazo ndizi.
Azinanga ndine Charles Kusaile.
Okay.
Kutokera ku Mulanje cha kwa Misanjo uko.
Ah, kwa Misanjo.
Yes.
Kwa Misanjo tikabalowera cha komwe uko.
Yeah, cha kuna Ntombozi
uko. Kuna Ntombozi cha kwa Dzenje.
Yeah, kumene
kuja. Kumene kuja.
Yeah.
Ah. Muli pa pano pa Palombe TTC.
Palombe TTC. Okay. Tikupanga EPT 18.
EPT 18.
Yeah.
Chabwino. Ah, lero tikuchita ndi Edmodo platform. Mukuidziwa?
Ah, imene program imene sindikuisata. Mm. Yeah, kumano ni kadako na hili kada iziwa.
O program, eh? Simu isata program, mwine,
eh? Itu bwana.
Chimene unga fune kutuwa nchani, chokutu na di Edmodo platform.
Okay, chimene unga fune kutu ndiziwe, joti kodi ndichani chimene chichi, kumaso kuti tinga kugiri nchito yanji chimene chichi. Yeah.
Chimene chichi?
Yeah.
Chichi Edmodo?
Oh, Edmodo, ya mene.
Datuakosa kwa mbili, zina dicha?
Zina dicha, usikusaire. From Mulanje.
Tatokosa kwa Beach House.
Aziko.
Yes, bwana.
Yes, yes.
Zina ni jandali bache?
Jonas Mokota.
Jonas Mokota.
Eh, kuchokera ku Mimosa ku Mulanje.
Ah, Mimosa.
Yeah.
Kodi Mimosa likuti bache?
Mimosa tu tikangochoka pano pa Palombe TTC.
Yes.
Wa utali ku Mulanje pa Chitakale.
Aha.
Cha kuphedwa kuti angodusa mini mini.
Oh, cha ku mini mini koma uko.
Yeah, yeah, yeah.
Eh, mini mini, yes, yes. Mini mini. Mm. Ah, inu muchoka kumene.
Tikuchoka kumene koko.
Tatokosa kwa Beach.
Ziko ngono.
Ikuenda bwanji sukulu pano pa Palombe TTC.
Sukulu tu pano ikuenda bwino kwambiri. Mmene tayambira amaphunzira kuenda bubu.
Okay.
Moti posachedwa basi tikhati kutuluka.
Wonderful.
Yeah.
Wonderful.
Yeah.
All right. Sopano, lero tikuchita ndi platform yetu ikuchita kuti Edmodo. Munamva poza Edmodo platform.
Ah, Edmodo yotu sitinamvepo yaye. Moti ndi achire ndo Wi-Fi.
Oho.
Yeah.
Mungafune kudziwa chani chokuzana ndi Edmodo kuti tikamapeza ofotokozawo at photokozana.
Ifero tifuna kuti tiziwe kuti kodi Edmodo ikutanthauza chani. Tanthauzo lake komaso ikugwira bwanji ntchito. Eya pano pa Malawi.
Yamikanika thumba. Kuchokera ku Mulanje kulimbuli pano pa Palombe TTC.
Muchitanje kodi.
Kuna konde kupanga course yanga ya EVT18 as a student teacher.
Ah, zikuenda bwanji?
Ah, ichiri yoseye chiri bwino.
Eti.
Kwambiri ndithu.
Mo program yetere tukambirana za Edmodo platform. Muna mvapo za Edmodo platform.
Ah, zankani mene sinamvepo ai.
Oho.
Eh, ndithu.
Utakhala kuti wapatsidwa mwayi kuti udziwe zambiri zokuzana ndi kagwiritsidwa ntchito ka Edmodo imene apunza magwiritsa ntchito. Ungafune kudziwa chani?
Ndingafune kudziwa kagwiritsidwa ntchito kake kuti timapanga bwanji kuti Edmodo igwire ntchito komanso kufunika kwa kwambiri kuti mphunzitsi angapindule bwanji pogwiritsa ntchito platform imene iyi.
Oho. Dzina lija komanso kuchokera.
Iya mikanika thumba kuchokera kuli mbuli ku Mulanje.
Lineho. Lineho, uyu linelelo mana mene, mana wanze. Lineho,
line, lineho, uyu linelelo mana mene, mana wanze. Kukaja mama wa
amatenga. Right. Program mapunziro ulalo watu 4 imene akutipatsira ndi aunduna wa mapunziro kudzera ku Directorate of Teacher Education and Development DTED ndi thandizo lochokera ku unduna wa zachuma wa boma la Germany kudzera ku GIZ. Tamva mene apunzitsiwa akudziwira zikusayiza kunena kuti onse ayiwo sakudziwa. Inu kodi mukudziwa kapena? Ngati mukudziwa tatiyankhulani pa Facebook page yathu mapunziro ulalo watu 4. Tati yankhulani pa Facebook page pathu. Ngati mukudziwa tatiwuzani zimene mukudziwa za Edmodo. Ngati mukudziwa tati yankhulani pamene popo. Yes, komano paka dali pano. Ndimafuna kuti tirana aphunzitsi aphunzitsi. Atitengere tsatane tsatane wa kagwiritsidwa ntchito ka Edmodo. Ndichiyani amagwira bwanji ntchito Edmodo. Tiende nawo limodzi. Lero tukufuna tingomva kagwiritsidwe ntchito kake mmena machitira ndi zina zoterozo. Sabata ya mawa mpameti tidzalo ino mkati. Iya kuona kuti kodi step by step practical tikuyenda kupanga bwanji. Munthu atenga foni yake afuna apange za Edmodo achite motani. Koma lero tikufuna timve tsatane tsatane titseguke mutu nkhani yokudzana ndi kagwiritsidwe ntchito ka Edmodo. Aphunzitsi aphunzitsi ku Phalombe Teachers Training College. Mkubwa itafika tsopano.
Ine ndi Augustine Nderewa, mmodzi mwa ma lecturers pa Phalombe TTC amasamu.
Tatokoza kwambiri. Takakamizika kuyima pabwino popita mphepo ya ndiye kunja kunkwa mphepo chifukwa chonena kuti tathawa mchipindamo kuthawanso echo ndiye choncho penapena tizikhala ngati kuthawathawa komabe tiyesetsa kunena kuti zitiyendere bwino lomwe. So, takulandira ndi kuploka mete lero.
Azikomo kwambiri.
Lero tikukambirana za platform. Imeti kuchila kuti zina chete kuti chani?
Edmodo.
Edmodo. Edmodo ndi platform ina so imene apunzitsi tinga teku igwiritsa ntchito. Ndiye lero tikuchita ndi platform imeneyi. Poyamba tiyambe kunena kuti ndani ndani amene angathe kugwiritsa ntchito platform imeneyi pankhani pa level imeneyi apunzitsi.
Oyamba kuti agwiritse ntchito platform imeneyi ndi apunzitsi. Ene yake kuphunzitsira.
Okay.
Komanso kupanga asesi ophunzira ndi zina. Komanso ophunzira ene yake akuzanso kugwiritsa ntchito kuphatikizaponso makolo ngati amodzi mwa ma stakeholder a education.
Yes.
Mataski amene Edmodo imapereka kwa aphunzitsi poyamba tifotokoze kwa aphunzitsi. Poyamba ndi kuphunzitsira komanso kuphunzitsirako kuli pawiri online komanso offline kapena kuti kugwiritsa ntchito internet komanso nthawi zina ai komanso nthawi zina kuchita assess kapena kuti mayeso ehe mphunzitsi akhoza kugwiritsa ntchito kupanga mayeso komanso mphunzitsi akhoza ku even ku makolo wa kuza makolo kuti atenge kugawo poona zophunzira zimene anawo akuchitira amene akuchitira mapunziro. So zonsezo zili mu Edmodo ndithu sa
chabwino komene tikulowera kutsopana ndikupatseni mwayi aphunzitsi ali ndi chidwi pakadalima tikufuna timvetsetse zambiri zokhudzana ndi Edmodo platform imagwira bwanji ntchito
zikoma kwambiri platform ya Edmodo imakhala yosavuta kwambiri pogwiritsa ntchito ndi timagwiritsa ntchito monga Google ngati search engine komanso other search engines timalemba pa space ya search engine yo www.edmodo.com tikatero pamene mphunzitsi amachita sign up sign up as a teacher akatero amalowa platform imampasa dashboard. So pa dashboard paja mpamene pali mawoti create a class. Pamene pali create a class. So pa create a class ndi pamene mphunzitsi amalemba kan class ya masamu amalemba masamu. Then pamene paja akapanga save imampasa code. Code ni manambala.
Okay.
Ehe. So manambala amenewa ndi imene amatumizira ophunzira ake. Kuti manambala akabwera pa search engine ophunzira kugwira kupanga code kulowesa code manager amakalowa ku Edmodo class.
Okay.
Ehe.
Oh, oh.
So akatero ndi kuti class yaambika akhoza kugwiritsa ntchito ya online komanso ngati ataona kuti ayi koma ndifuna ndingochita upload materials like ma videos ma pictures PDF format word format akhoza kukhala kuti walemba kapena apanga download chira chake kupanga upload pa paliso pa interface imene imamuchita guide mphunzitsi kuti achite upload materials amene acha.
Okay. Chabwino ndimafuna timvetsetse tsopano makamaka pa mmene mphunzitsi anga gwiritsire ntchito platform imeneyi zimayenda bwanji ne Edmodo?
Ah, zikopa kwambiri. Ntchito ya mphunzitsi ndi kupereka information.
Yes.
So Edmodo tikhoza kugwiritsa ntchito kupereka information ina iliyonse imene tikufuna ophunzira ayitenge because ili ndi malo oti you can create a post. Komanso ma assignment. Pali ma assignment amene timapasa ophunzira osiyana-siyana. Tikhoza kuchita upload in Word. Komanso ili ndi ka platform pompo pamene mphunzitsi amachita create his or her own immediate assignment.
Okay.
Oti mpuzisi, bana, akoza kulowa, ndiku banka assignmenti, kumaso, Edmond wa machonga. Assignment manager, imene wachita create by its own platform.
Oh.
Yes. Kumaso, discussion, group discussion. Group discussion is one of the methods, njira yopunzisi la imene ili common my education institution,
yes.
Primary, secondary, ngakhale ku my university,
yes.
My DC, mavaso my DC.
My DC.
So my DC, you can start a topic by the mondo bacha for group discussion. So my student can comment, you can moderate those discussions. So you can do the live discussions using the Edmond.
So kumakhala kuyankhula na mene timapangira moja kumalemba, uyu kumalemba, uyu kumalemba, uyu kumalemba.
Inde, simakhala chonchicha. Komano, that could be both online,
yes.
Komanso even by writing, okay? Writing where you can read even when you are offline.
Oh.
So the discussions are always there, whether online or offline. So that's the goodness.
Alliance, dufuna tukufese ni pamele. Kulemba tu kamba papo kuna kuti alliance akoza kumalemba ako, kutakumajitika 7 offline.
Exactly.
Tukumaya kana.
So what I'm trying to say is,
yes.
Zimene mwalemba, zimene mwapanga discuss. For example, a class of a group discussion of 5 students.
Yes.
Ndiye student ye na kulibe. Kumano, after some time, akuona kuti kuma ndilowe pa platform yanga.
Yes.
Akapeza kuti pali conversation.
Mm-hmm.
So conversation manager, ndiye kuti akoza kuchita join.
Oh.
So awerenga then can comment on specific remarks zimene zachitika pa group discussion. Now akakhala kuti zimene zija once registered online. Then now is offline that particular student person can even access that material. So online for the first time, offline you can play around with it even wherever you are. You can be able to see what is happening there even if you don't have an internet. Yes.
Udziona zimene zikuchitika.
Zimene zachitika zija, zimene zaopanga, you can read up monga mpuzisi class zimene zimakhalira.
Yes.
Sinthai zina makhamu aphunzira, malemba notes, ndi mafuna nthai ina. Class yatha, mukaone zimene zachitika mukalasi.
Yes.
To remind yourself. Ndi zimene zimachitika ndi mondo. So, discussion yachitika, you are offline, ena kunalibe, ena aliko, koma kani follow whether the class has ended. So can follow whatever. What was there. So that's what actually happens.
Aha. Chabwino. Magamba za magulu awiri. Ophunzira komaso aphunzitsi. Ophunzira wa akupeseka bwanji pamene. What is happening? Kuti ophunzira apeseka kuti tina ulimodzi.
So, you know, mene makhalira school. Mphunzisi amachita register ophunzira.
Yes.
Nde ophunziraja amachita admit mukalasi ija. So, chito ya ophunzira kumene kuja ndi kutenga mbali kumaphunziro awo.
Yes.
So atenga mbali bwanji ndifacha ke pali ma discussions, pali ma assignment, pali ma task okuza ndi ophunzira. Komanso ndinene ichi kuti ngakhale tachula ko ophunzira ndi mphunzisi. Makolonso, you know this is an advanced platform. Makolo amathanso kuitanidwa using the code ku Edmond ku section ya makolo where they can access information ya mwana wawo. Yes. Kuti mwana wa performance, how the learners are performing,
yes.
His or her ward is performing,
yes.
In that particular class. So in Edmondo, that is also possible.
Kama tu ndio imene imachitika machinyengo tunanga makolo aone zimene ophunzira kuchita.
Yes.
Imachitika mambali imene.
Yeah, koma chimene chimachitika tsogoleri. Ndichoti mwana akabwera ku college.
Yes.
That's why ma college ngati ma TTC yao. Mbuyo umu, directly, anasama ziwa zosatila za, amakolo sama ziwa zosatila za anawao.
Kodi zimatega?
Zimatega. Chifuwa kunalibe generation of report, kunalibe any communication between a college and my parents.
The parents, yes.
Based on the mana, student. Sizimeno kunalibe. And that's why even panopa universities, you'll find good even currently what is happening in the tertiary education, Malawian education.
Yes.
My universities, ambiri, they don't directly link with my parents. Unless if there is a need, kuti mwana ujaka waputa wapalamula chani,
kawatani.
So it's when you trace the parents, the guardians to address the matter, the issues of the indiscipline.
Otherwise, mwana alo wapasukuru, mpakazapa kagraduate.
Even kumuwida kumene,
yes.
They cannot even sometimes engage the parents. So the current platform, the Edmond is supporting apunzisi kuti azigwirisa ntchito limozi even ndi makolo. Student wina aliyense tichita assign code, timachita assign code, and that code ndimene magwirisa ntchito kuita na guardian wa student amene yoyo mu Edmond kuti aziona ma quiz timanena acha, ma assessment timanena acha, azika lower the assessment part ya student uja ndikuona kuti mwana wake akutani. You see?
Mene makolo wakuita nilidwa kugwirisa ntchito code, ndi chimodzi modzi mene wapunzira wanga ita nidwira so kugwirisa ntchito code kuti alowe mu kuti apunzire mu class imene.
Yes, but makolo acha the code will limit them to see the particular student only, wa student wao. Not all the students. Yes.
Okay,
yes.
Okay.
Yes, so terekeze muli ndi mwana wanu inoyo. Muzikaona sa mwana wanu yekhayo. So that's what actually happened.
So ndi mudzaona opposite wa sali para iya.
Kumaso the goodness of this.
Yes.
You can add even the school administration. You know, education without a supervision is not quite, you know, we cannot control a college.
Yes,
of the education.
Yes.
So ndimene zimakhalira kuti asogolere ena amazamaphunziro tikhoza sokwatani
kwapanga adi
kwachita adi so that they are able to supervise zimene zichitika mu class imene yoyo.
Okay,
ndito.
All right, ndita tafotokoza chigawo chimodzi chonena kuti aphunzitsi akhoza kuchita post nkumapanga zokambirana ndi zina zotero, komanso ophunzira nkumachita ma responses awo pamenepo. Pali china chimene Edmondo akuchita.
Zinthu zambiri zimene zimafunika pa maphunziro.
Yes.
Tikhoza kugwirisa ntchito Edmondo because platform, because ndimene ili ndi zinthu zambiri zimene tikhoza kuphunzitsa amazisowa.
Yes.
Komanso ophunzira makolo amazifuna.
Tathokoza kwambiri sa ndi chikhulupiriro sabata mawateka kumana step by step tiphunzira kagwirisidwa ntchito ka Edmondo. Moti kumusasa dzina licha komanso udindo.
Augustine Nderewa lecturer.
Tathokoza kwambiri.
Ezigoma.
Ili ndi gawo loyamba la programu iyi imene timamva kagwirisidwa ntchito ka platform ya Edmondo imene aphunzitsi tingathe kugwirisaso ntchito pophunzitsira. Iya, sabata ya mawa tidzalowa practical step by step kagwirisidwa ntchito kake ka Edmondo nkotani komanso kumva zina zimene mwina sitinamve programu yathu ya lero. Isadzakuphonyere sabata ya mawa. Tili ndi Facebook page chonde tinditayitanira aphunzitsi anzathu maphunziro olalo athu 4 tidzisonkhana limodzi pamenepo tidziyendera limodzi. Mukaitanira anzanu ochuluka ndipafuna nditsindike pano kuti amene ataitanire anzake ochuluka ku maphunziro ola lathu 4 Facebook page anthu atatu amphumi akhala akupata mabando otagwiritsa ntchito ma 1GB bando. Ya, sabata ya mawati kamabwera tidzawulutsa mendo. Komanso pa Facebook page pathu tikhala tikupanga update zambiri zamene mungathe kuchitira kuti mupambane nawo muchite nawo mphumi yopata bando imene 1GB ngati muira ne anzano ochuluka ku Facebook page ya maphunziro ulalo wathu 4. Ndiye funso limene tingafunse ku programu yathu ya lero. Tikufuna mutiwuze kuti kodi maphunziranji mu programu yathu ya lero nanga muchitanji. Ku programu yathu ya lero nchani chimene maphunzira nanga muchita ponji. Tiyankhene kudzera pa SMS kapena WhatsApp 0893-089-997. Ya. Uthenga wathu waukulu, aphunzitsi gwiritsani ntchito njira za makono zofalitsira mauthenga pamene mukugwira ntchito yanu kuti mupititse luso lanu lakaphunzitsidwe patsogolo. Eya, ehetu tikatero ndiye kuti takwangulaso zimene ndabweretsa mprogramu yathu ya lero. Eya, amene amatipatsira programu iyi aundu nawo maphunziro kudzera ku DTED ndipo kutifika ndi thandizo lochokera ku boma makamaka ku nduna wazachuma wa dziko la Germany kudzera ku nthambi ya zachitukuko ya GIZ. Amene akuikonza ndi A Story Workshop ku Blantyre. Ine ndi Stanley Mpaya Astabo. Tikomaneso sabata yama.
Dziko zinthu zikusinta. Technology ya sinta zambiri kachitire kazi ntupatsiko. Nane monga mphunzitsi ndifuna ndisulike ndisatsalire. Kugwiritsa ntchito njira za magono zofalitsira utenga. Tigawane ea. Mupangiri yoberekedwa pa interneti. Ukada ulo wina opuzi zira pafoni munyango zokanika kukumana ndi opunzira zira kusaine tisulike tikale akada ulo musaiwale mapunziro